VOA. Ijwi rya Amerika. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mukanya n'ikiganiro muri Isanga, turaganira ku masoko y'imari. Ariko mbere yuko dutangira iki kiganiro, Oriane itangisha karatubwira makuru make yo mu Burundi. Oriane, wiriwe?
Mwiriwe Thomas, mwiriwe namwe mwese muduteze amatwi. Incamake y'amakuru avugwa ku Burundi, umugwi ujejwe kumenya ukuri no kumenyekanisha no kumenyesha abarundi no kunywanyisha abarundi sévère watanguye igikorwa ca mbere co gusigurira abanyagihugu ukuntu ibikorwa vyayo bizogenda. Incamake kuri inkuru Eloge buri kaneza.
Umugwi kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uvuga ko watanguriye isekeza ryo gusigura ibikorwa vyawo mu makaminuza. Gushika ubu abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi, ibigo vy'i Bujumbura na Gitega hamwe na kaminuza yigenga y'Ingozi ni bamaze gusigurirwa. Nubwo umugwi wamaze kuja ku kivi, nta tegeko rikingira abahuye n'amabi canke ivyabona rirajaho, ariko uwo mugwi urahumuriza ko mu minsi mike rizoba ryabonetse. Clotilde Niragira, umunyamabanga mukuru wa Sever.
Iryo bwirizwa nivyo ntirirajaho, ariko integuro yaryo yaramaze kwemezwa n'inama shikiranganje. Leta yacirirungika mu nama nshingamateka na nkenguzamateka kugira ngo inama nshingamateka na nkenguzamateka nabo bagemeze hanyuma rishobore kuja ku mukono w'umukuru w'igihugu rice ritangura gukurikizwa. Turarindiriye yuko iryo bwirizwa rishigwa ku mukono w'umukuru w'igihugu kugira ngo tuce turishira mu ngiro. Kandi ni ibintu uko tubibaza, ni ibintu batubwira yuko bitagiye guteba namba na gato ko mu minsi yavuba cyane iyo bwirizo izoba ribonetse.
Ibindi kuri inkuru turabibashikiriza mu kanya kari imbere. Ahandi naho Leta y'u Burundi irahakana ko atabinogo rusange byahambwemo abishwe ku igenekerezo rya 11 kwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Ivyo vyavuye mu cegeranyo cashikirijwe n'umushikirizwa manza kizigenza wa Republika y'u Burundi mu nama n'abamenyesha makuru no munsi. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka niho yarari, turi kumwe ku telefone. Evariste, muranyumva?
Ndakumva neza Oriane.
Ego Evariste, muri ico cegeranyo ni giki kindi mushikizo manza yashikirije leta iratangazaho abishwe muri ivyo bitero vyabaye ku igenekezo rya 11 bahambwe?
Ego mushikizo manza kizigenza wa Republika ariko atanga icegeranyo cyavuye mu matohoza avuga ko muri iyo migwano hasize ubuzima abagwanyi 79, abasirikare 4 n'abapolisi 4, abagwanyi ngo bapfiriye mu makartier atandukanye. Rero ngo bakaba byagaragaye yuko bari bambaye impuzu za gisirikare cyangwa za gipolisi. Benshi muri bo rero ngo ntibashoboye kumenyekana, bakaba ngo baciye bashingurwa mu matongo y'abapfuye asanzwe azwi ariyo ya Kanyosha na Mpanda. Akaba yashatse kubeshuza ibyashikijwe n'amashyirahamwe atandukanye hari na gato y'akazi na muntu ko abishwe bahambwe mu Kivunga.
Ego hari n'aba nk'uko uvuze amashyirahamwe amwe avuga ko bahambwe igivunga, mbwa hari n'ayandi mashyirahamwe avuga yuko muri ibyo bitero haguyemwo abasivile. Hari ababuza babo boba barashoboye kuronka ibiziga vyabo ngo bavyipfubire bo nyene.
Ego umushikiriza maze kizigenza wa Republika yashikije yuko hariho bamwe ngo ababo bashoboye kubamenya ngo barababahereza kugira ngo babifubire. Ariko umushikiriza maze kizigenza twashatse kumubaza ngo adusigurire ido nido abo batanzwe ibiziga babo babamenye ukuntu bangana, ariko ntiyashimye kugira icyo yishuye ku bibazo by'abamenyesha makuru. Ikindi gishasha kiri muri iryo tangazo nuko umushikiriza amazi kizigenza wa Republika asa n'uwashikirije amakenga ku bijanye n'abagwanyi indwi bari bateye ku ikambi ya gisirikare ku mujejuro bagafatwa bukeye bakabyuka ari basanga ari biziga. Aha rero umushikiriza amazi kizigenza wa Republika avuze yuko dosiye mu butungane yamaze kugururirwa bamwe mu ntwaza ngabo bari barongoye ibirindiro vyo ngaho ku mujejuro muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura.
Urakoze cyane Evariste uze kuduha idonido ry'iyo nkuru mu kanya kari imbere. Urakoze cyane. Ahandi naho agasandugu kuzuye amasase kafashwe muri komine Mabanda intara ya Makamba katowe kuri uno munsi n'igipolisi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidelite ishatse turi kumwe ku murongo. Fidelite, ako gasandugu katowe nabande?
agasandu katwe katowe n'abakora mu iperereza mu ntera makamba hamwe n'abapolisi bakora mu komine ya Mabanda agasandu karenga amasasu agera ku majana 7 hanyuma bari bafite agasandu bemera yuko ari amasasu yavuye mu gipolisi akaba yahora ari udandazwa rukugwa hagati ya bafatanye agasandu hamwe n'umupolisi asanzwe acungira ikigega ngaho nyene mu ntara ya makamba
abanyina ku gasandugu n'abanyagihugu basanzwe bari bande
barabagihugu basanzwe ndetse baranabyemera yuko atari rya mbere bagira ubwo dandazwa abantu kuvuga ko usasa umwe rw'amafaranga amajana 7 hanyuma amasasu nayo twabagize ico barabayakoza baca tubwira yuko bahora bayadandariza bahora bayakoresha mu kuja guhiga inzovu mu gihugu cya Tanzania.
Fidelite ishatse uzo kuduha idonido giyo nkuru nawe nyene mu kanya kari imbere uzo bukoze murakoze namwe maduteza amatwi kwinca make y'amakuru yo mu Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Oriane itangishaka na bagenzi bacu bari mu Burundi nabo turabashimiye. Noneho rero ikiganiro muri sanga uyu munsi turaganira nk'uko rona bibabwiye mu kanya gashize turaganira ku by'amasoko y'imari n'imigabane. Isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda, Rwanda Stock Exchange, rimaze imyaka 5 rivutse. Isoko ry'imari n'imigabane subundi niki? Rikora rite? Mu magambo make nibyo ro tugiye kuganiraho uyu munsi. Umutumirwa ni Bwana Olivier Kamanzi, umuhanga mu by'amasoko y'imari n'imigabane. Olivier Kamanzi akomoka mu Rwanda, afite impamyabumenyi ihanitse MBA mu by'imari. Yigiye muri kaminuza ya Ashford hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'indi mpamyabumenyi ya bachelor mu by'icungamutungo yatsindiye muri kaminuza ya Fribourg mu Busuwisi. Olivier Kamanzi ni umuyobozi w'ikigo cyitwa Globrock Financial Group Incorporation gitanga inama n'ubuhanga mu birebana no gushora no gucunga imari. Gifite icyicaro gikuru i Chicago hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Olivier Kamanzi kandi yagize uruhare runini cyane mu ishingwa ry'isoko ry'imari n'imigabane ryo mu Rwanda, ndetse no mu itunganywa rya politiki mu masoko y'imari mu bindi bihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Uretse ibyo ariko, Olivier Kamanzi ni n'umuntu witangira abandi kuko yashinze kandi ayobora umuryango udaharanira inyungu witwa Olivier Kamanzi Foundation ufasha abantu mu by'amashuri, kwivuza n'amazi meza. Duhiniye aho ngaho rero nguwo umushyitsi wacu mukuru uko ateye. N'abatindiye rero nagira ngo mubazanire. Olivier Kamanzi, urahura komeye.
Murahumuraho Kamirinde, amakuru yanyu?
Amakuru ni meza, nawe se ni meza?
Ni meza cyane, murakoze.
Ye, nuko. None rero abantu benshi batangiye kwandika bashaka kumenya uko isoko ry'imari n'imigabane rikora. Nko mu munota umwe wabanza mwiriburiro ukababwira ngo iki isoko ry'imari n'imigabane ni iki?
Murakoze. Wenda mbere yuko twavuga ku isoko ry'imari n'imigabane, twabanza wenda tugasobanukirwa uko urwego rw'imari ruteye mu gihugu cyacu mu Rwanda.
Yego.
Urebye hari amasoko abiri y'ingenzi. Hakaba ari isoko twavuga ry'igihe gitoya, akenshi mu cyongereza bita money market, bigenzurwa na banki nkuru y'igihugu y'u Rwanda cyangwa se BNR. Hakabaho rero nanone n'isoko ry'igihe kirekire aryo bita capital market, abantu bose ari ryo ndumva turi buganireho. Hakaba n'izindi nzego zo mu rwego rw'imari, nkaho twareba nk'inzego zo ukwizigamira nka za zakese sosiyare, tureba nk'urwego rw'amasuransi, tureba nk'urwego rwa microfinances cyangwa se akwizigamira bato bijyana n'abantu bato batoya cyangwa se n'ibindi bijyanye no kwishyurana cyangwa se bita payment system. Ubakire ukungu ku rwego rw'imari ruteye mu gihugu, urebye nta nubwo ari mu Rwanda gusa no hirya no hino ku isi.
Noneho rero isoko ry'imari rero y'igihe kirekire mu magambo make cyane ryo ubusanzwe ni isoko nk'uko twumva andi masoko?
yego isoko n'ibyo bimaze kuri bwa ngo n'igiye kirekire cyangwa isoko ry'imari n'imigabane ni isoko nk'ibindi rwose nk'uko tujya za Nyabugogo hariya guhaha ibijumba cyangwa ibishyimbo iryo soko naho duhahiraho nk'amasosiyete nka ziriya zaburarirwa ubona ziriya za MTN zaje ku isoko ejo bundi cyangwa se ukaba waguriraho na ziriya mpapuro z'imari arizo twita za bondi mu by'ukuri rero ni isoko rihuza abantu bafite amafaranga n'abandi bashaka gushora imari yabo mu by'ukuri ni isoko akuri ubugiye uvuga uti ngewe ngiye kwirukanya nyarukiye ku isoko ngiye kwihahira ibijumba hari undi muntu wazanye igitebo cy'ibijumba kugurisha muri iryo soko burundi yahuza abantu babiri uje kugura n'undi wazanye ibicuruzwa aje kugurisha ibicuruzwa rero biri kuri iryo soko ry'imari akaba ari izo mpapuro nk'uko navuze izo mpapuro z'imyenda cyangwa se za bonde hakabaho nyine n'iyo migabane iyo migabane ikaba ari ayo masosiyete cyangwa se akaba ari iyo ayo masosiyete navuze nyine nka za Burarirwa za Beka n'izindi ziri ku isoko cyangwa se iriya banki ya Kigali n'izindi n'andi masosiyete cyangwa se amasosiyete ya Kenya ari kuri iriya soko ziriya za KCB cyangwa se Equity Bank mu by'ukuri naho ngaho nibyo bicuruzwa biriho aho batandukanya n'andi masoko mu by'ukuri nibicuruzwa bicururizwa kuri ayo masoko naho uko bikora mu by'ukuri bikora kimwe
hagati aho ngaho ku Barundi imigabane bivuga imitahe ibyo gusa ni kugira ngo twumvikane ku magambo amwe n'amwe none se kugura imigabane ni ukuvuga mbese abantu baba barashyize amafaranga mu kigo cy'ubucuruzi runaka bafitemo imigabane bafitemo imitahe noneho bakaba bashaka kuyigurisha hakaba hari abandi bashaka kugura nabo bakajya muri iryo soko bakayigura niko bimeze
nibyo rwose nuko nguko bihagaze kugira ngo wenda abantu kubwira isoko ryacyari iyo igitangira abantu benshi badukurikiye babyumve neza bisobanuke neza wenda reka isubire inyuma ho gatoya bumve neza uko ibyo bicuruzwa bigera ku isoko noneho buri wese akaba yashobora kugenda kuri iryo soko akaba yakwigurira ntabwo mbatindira cyane wenda mbere y'uko ibicuruzwa bigera ku isoko hari abantu bitwa ba rwiyemezamirimo cyangwa se umuntu ufite isosiyete se cya kampani ye uvuga uti nge nkeneye amafaranga akaba nka kuriya rwose ujya kuguza muri banki ukavuga uti ubwo nkeneye ndashaka kwifungurira sosiyete yanjye cyangwa se ndashaka nkeneye amafaranga yo gushora noneho wari ufite sosiyete ariko ukavuga uti areka njye gushakisha amafaranga hari uburyo bwinshi rero umuntu ashakisha amafaranga navuga nk'uburyo bubiri bw'ingenzi bumwe ni kujya kuguza amafaranga ukaba wajya muri banki ukaguza cyangwa se ukavuga uti reka njye ku isoko mpuzamahanga cyangwa se ku isoko ryaguye iryo soko turimo tuvuga ni irya capital market ry'igihe kirekire reka njye gushakisha amafaranga icyo gihe iyo ugiye gushakisha amafaranga aho kuguza ufungura ya sosiyete yawe ugafata n'imigabane ukavuga uti nimba sosiyete yanjye ari igihe uyifite ndi njyenyine reka nifungure mpagamagara abantu benshi nabo baze bigurire cyangwa se bashore imari
muri iki kigo cyanjye
iyo urayifunguye icyo gihe ntabwo ikiri sosiyete nakwita yanjye njyenyine ahubwo mpamagaye n'abandi nabo babaye benshi abashoramari babaye benshi muri sosiyete yanjye abo bantu rero baje gushora amafaranga muri iyo sosiyete yawe babaye abashoramari nta handi bikorerwa kuri rya soko turimo tuganiraho ry'imari n'imigabane iryo soko rije ryunganira amabanki aho kujya kuguriza muri za banki ugiye kuguza kuri rya soko ry'imari n'imigabane cyangwa se isoko ry'abantu rya rubanda benshi cyangwa benshi bashobora kuza uwo ari we wese ashobora kuza kugura ni ukuvuga rero ko wowe ufite iyo migabane urayicaranye uhamagaje abantu baje kugurira ni uko nguko bigenda noneho ubwo abantu baraje barakuje kugurira bakagura ya migabane kuko wowe wari usanzwe ufite ya sosiyete ni ukuvuga ko uyigurishije ukayigurisha ariko aho ngaho kugira ngo byumvikane neza aho ngaho usanga abantu benshi batabyitabira cyane usanga abantu bakeya bakanzi bafite amafaranga menshi aribo bajya kuri bajya kuri iryo soko. Iryo ni isoko bita ngo ni isoko rya mbere cyangwa se aba mu cyongereza babyita initial public offering cyangwa se IPO. Urumva ibyo nibyo bwarirwa yigize gukora ni nabyo beka yakoze ni nabyo ejo bundi MTN bakoze. Noneho icyo gihe abantu bake baguze n'imigabane, iyo migabane baravuga bati noneho ubwo aho kugira ngo twicarane wa mutungo dufite twicarane mu rugo reka tujye kuri rya soko natwe tugurishe dukeneye amafaranga. Ubwo ukeneye nko kwambika umwana, umwana akajya mu ishuri cyangwa urashaka kwigurira inzu kandi wari wicaranye za mpapuro, ubwo mugabane iyo uguze mu by'ukuri uguze ya sosiyete baguha urupapuro rw'agaciro aricyo twita share cyangwa se iyo stock cyangwa se uwo mugabane ufite, kugira ngo werekane ko mu by'ukuri ufitemo umutungo wawe muri iyo sosiyete. Bagomba kuguha urupapuro wicarane mu rugo. Urwo rupapuro rushobora kugerwa kuri rya soko ukarutanga ukarugurisha. Ubwo ni ukuvuga ko nibyo wambaza guti se buri wese yagurira kuri iryo soko, ni ukuvuga ko buri wese rero aragenda akagura rwa rupapuro nashyize ku isoko. Tuvuge dufatanga nk'urugero, tuvuge wowe Kamirindi wafashe amafaranga yawe ugura tuvuge imigabane muri Bralirwa, tuvuge imigabane ijana, umugabane umwe bigitangira wari amafaranga 125,000. Noneho tujye uguze n'imigabane ijana, ni ukuvuga ko ushoye 125,000
y'amanyarwanda.
Noneho ubwo ni ukuvuga ko mu rugo iwawe wicaranye 125,000 mu rugo,
ariko mu mpapuro
mu mpapuro kuko ufite urupapuro rwerekana ko washoye imari yawe, aho birumvikana. Noneho wiswe Kamanzi Olivier, nge ubwo nanjye mfite ibihumbi 50,000 cyangwa se tuvuge wenda n'amafaranga menshi harundi n'abanyarwanda wenda ku baturage ni menshi cyane ntibayabona, reka twese byibura tubige tubishyire ku 10,000. Ibyo nifite 10,000 nazigamye nashyize ku ruhande, nanjye ndavuga nti ariko nanjye washore imari yanjye muri Bralirwa. Ubwo ndaza haza nkanyura kuko hari abantu mu by'ukuri bakorera kuri ya soko bitwa abahuza cyangwa se twabita aba stock brokers mu cyongereza cyangwa se mu cyongereza mu gifaransa twabita courtier. Ubwo ni ukuvuga rero ko ari bunyuraho kugira ngo ushobore kuba wagura iyo migabane wifuza, kuko nuno nkayinyuraho ngo icyo gihe akamba yangurira imigabane kuko we ni ukuvuga ko usanzwe ukorana n'uwo muhuza. Kuko bigenda mu by'ukuri.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, isoko ry'imari n'imigabane n'iki rikora rite? Umushyitsi ni Olivier Kamanzi, umuhanga muri ibi byose, yagize rero n'uruhare rukomeye cyane mu ishingwa ry'isoko ry'imari n'imigabane ryo mu Rwanda. Kamanzi we, ntabwo utindiye rero, hari abantu bategereje kuri telefone bashaka rwose ko mwiganirira, reka tubanze duhamagare David ari Kigali. David, wiriwe?
Niriwe neza, Thomas Kamirindi.
Yego, no ikibazo cyawe.
Murakoze kandi n'umutumirwa namusuhuje.
Yego, arakumva.
Yego. Ikibazo ntabwo nzakujya kure iri soko ry'imari n'imigabane. Ariko mbabaza ni ese
komeza
bakorana na Bralirwa, bakorana na MTN, bakorana n'umuntu ku giti cye, kugeza ubu ngubu nk'umuntu w'umunyarwanda n'undi wese ugenda mu Rwanda warafite nk'amafaranga nk'100,000 y'u Rwanda, yabigenza ate kugira ngo abaguze imigabane aka kanya ubu tuvugana nyuma yo gutanga ibisobanuro, yagana he kugira ngo aya mafaranga abashe kuyagura imigabane? Nkongera nkabaza nti ese koko mu busobanuro bwimbitse, iyo amaze kubona izo mpapuro za bondi, ni ukuvuga ngo bamaze kugura umugabane nyuma y'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, ese aya mafaranga yunguka gute ku buryo wa wundi waguze za mpapuro ashobora kugenda akaba yavuga ati ifite inyungu za miliyoni cyangwa se z'180,000 gutyo bitewe n'uburyo bunguka ku isoko? Nkongera navuga nti ese inyungu umuntu ayimenya gute?
David, urakoze cyane. Yego,
wa wundi wabashije kugura akaja ku soko ry'imari n'imigabane na agashora imari inyungu ayimenyeshwa gute hifashishwa iki kugira ngo amenyeshe inyungu n'uburyo nagira ngo agaruke kuri risobanuro murakoze
ye David urakoze cyane mbere yuko umutumirwa asubiza David duhamagare na Imeri ari Bujumbura nawe abaze hanyuma ibibazo tubikomatangiriza hamwe tubisubirize hamwe Emery wiriwe
wiriwe
uratangaza iki
nanje ndashimye umutumire kuzari karatuganirira nasa n'ushimangira ibyo mugenza nje niri ari karavuga yo twishyura kuri izo murakoze
ye urakoze nawe Emery
okay murakoze na
Olivier ngibyo rero ni bande bakora he bakora iki mu Rwanda za burarirwa za beka nkuko yabibajije nuko mbese mu magambo make
murakoze ndumva yabanje ravuga ati se hari ama societe nka za MTN za burarirwa zikorana n'ibyo soko nibyo koko barakorana ko kugira ngo ushobore kushyira ibyo bicuruzwa kuri ibyo soko ugomba kubyandikisha kuri ibyo soko kugira ngo bibanze byemererwe gukorerwa kuri ibyo soko aho ngaho wenda nitubona akanya ndaza gusubira inyuma kugira ngo umuntu amenye imikorere y'iryo soko n'abarigenzura kuko rigira abarigenzura n'abarikoreraho wenda muri make navuga ko hari ikigo kiyobora imikorere y'iri soko n'imari n'imigabane aricyo gitanga uburenganzira bw'abashaka gushyira ibyo bicuruzwa ku isoko ari ayo masosiyete tunyine tumaze kuvuga akaba noneho n'abarikoreraho abayobozi stock brokers akaba ni isoko nyirizina do ushinzwe kugenzura kuri iryo soko rikora neza isoko nyirizina uko rikora rigomba kugenzurwa akaba noneho abacuruzi abakorera kuri iryo soko aba stock brokers noneho hakabaho n'abashoramari abo bashoramari rero bagomba kurebererwa kugira ngo imari yabo izunguke kugira ngo n'imari yabo batazahomba mu by'ukuri rero murumva ko amasosiyete yose akorana n'iki kigo cy'imari n'imigabane ndetse n'isoko n'abarikoreraho ikibazo ni cyiza rwose David wongera avuga ati ese mfite nk'ibihumbi ijana mfite mu rugo nicaranye unabigenza he kugira ngo mbishore uyu munsi rwose David nimba ufite ibihumbi ijana cyangwa se ari undi muntu ubifite cyangwa se make kuri ayo kandi uko wabigenza uyu munsi hari abantu bemerewe gukorera kuri iri soko ry'imari n'imigabane abo twita abahuza cyangwa ba stock brokers uragenda ukabegera ukagenda bakagufungurira konti nka kuri irya muri banki ugafungura konti nabo bashinzwe gufungura amakonti kugira ngo batangire gushorere imari yawe uwo munsi rwose uragenda bagufungurire konti bashigushyire amafaranga yawe agiye kuri konti yawe nabwo ntabwo njya muri detail ukuntu bikorwa nukujyaho bazagenda bagusobanurira guhe detail zose uko bigenda ariko aragufungurira konti namara kuyigufungurira atangire rwose ahita kugurira imigabane kugurira imigabane ni wowe uhitiramo ibyo ushaka ariko ashobora no kugugira inama imigabane waguriye aricyo nimba uvuze uti ndashaka kugura imigabane ya burarirwa cyangwa se ndashaka kugura imigabane ya MTN cyangwa se ya BK cyangwa se ya KCB iriya banki y'ubucuruzi y'abanyakenya n'izindi ziri ku isoko uragenda agufungure konti noneho uwo munsi rwose ahita kugurira n'imigabane utahe uvuze uti nanjye nahindutse umushoramari ubwo buri sosiyete rero wenda wavuga uti igiciro ni ikihe buri sosiyete igenda ifite ibiciro bitandukanye ubwo wareba ngo hari amakuru azaguha amakuru agenda guha buri sosiyete igiciro waheraho ugura ikindi uravuga uti se David wongeye uti se umuntu yunguka ate mukunguka wenda nikabasibaze nasobanuriye umugabane ni iki umugabane ni iki mu by'ukuri umugabane ni igicuruzwa nk'uko twabivuze gifite agaciro umugabane twabigereranya n'iyo sosiyete uguze ariko sosiyete urumva ni nini cyane haba hari abantu b'abashoramari benshi wowe uguramo imigabane mikeya muri make umugabane umwe uguze ushobora kugura umugabane umwe ukagura ibiri ukagura icumi ukagura ijana bitewe n'uko mbega uhagaze.
Dukurikije iki kigo cy'imari, iki kigo isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda, ndumva umuntu atashobora kurenza imigabane ijana.
Oya, ushobora kugura imigabane ushaka rwose nta fatizo. Imigabane ijana ni iyo bigitangira, iyo bigitangira muri bya binavuze mu isoko rya mbere, kuko hari icyo bita isoko rya mbere, hari isoko rya mbere mbega urebye huza abantu bakeya, rihuza sosiyete n'abandi bantu bashaka kugura iyo migabane, ariko ntawe urifungira, ushaka wese yaguramo. Noneho akaba isoko rya kabiri ni isoko rya rusange rizana abantu benshi. Kuri iryo soko rero rwose nta migabane ihari, biterwa n'uko uhagaze. Niba ufite amafaranga menshi uragura imigabane myinshi, niba ufite make nanone uragura uko wifashije. Noneho icyo ikindi nashaka kugeraho muri urwo rwunguko yabajije, iyo umaze kugura uwo mugabane, mbega ushobora kugura umwe cyangwa se tuvugiye iyo migabane ijana, niba uguze ijana ni ukuvuga ko iyo migabane ijana iguhesha uburenganzira bw'uko ubaye umushoramari. Kuba ubaye umushoramari ufite uburenganzira navuga butatu. Uburenganzira bwa mbere ni uko sosiyete ibaye iyawe, ushobora gutora iyo utishimiye uko sosiyete ikora, ushobora kuvuga uti rwose ntabwo mbyishimiye, ufite ijambo. Iyi sosiyete yunguka nanone yuko ukora yunguka, icyo ni ukuvuga yuko ugiramo aribyo baguha, navuga ugiramo urwunguko. Urwo rwunguko rero urarubona rwose ruza mu mufuko wawe. Ni ukuvuga ko mu buryo bita ba dividende cyangwa dividende.
Ariko rero yabazaga ngo ubimenye ute, iyo nyungu uyimenya gute? Ni ba bandi babahuza babikubwira, cyangwa se ujya muri sosiyete ukabaza uti nimumbwire inyungu yanjye?
Iki kibazo ubuje ni cyiza. Inyungu kuyimenya biroroshye rwose, kubera yuko amakuru asohoka ku munsi ku wundi uko iyo sosiyete ikora. Iyo sosiyete igiye kuri iri soko ry'imari n'imigabane, ni ukuvuga ko igomba guhora itanga amakuru umunsi ku wundi uko ikora. Ni ukuvuga yuko amakuru arasohoka, amakuru yaba mu binyamakuru, ushobora gusoma ibinyamakuru bikunda gusohoka mu byo mu Rwanda byinshi rwose, kuri za televiziyo barabivuga uko isoko ryakoze, ko ryahagaze umunsi, ko ryari ryifashe. Ni ukuvuga ko na sosiyete ubwayo ikoherereza amakuru mu rugo, ikakwandikira, ikakubwira ati dore uko dukora, dore uko byifashe. Ushobora no guhamagara telefone, hari umuntu washyizweho ushinzwe rwose witwa sekereteri ushinzwe gutanga amakuru y'uko isosiyete ihagaze nimba yunguka cyangwa se itunguka. Icyo gihe biravuga urwo rwunguko rwose urarumenya umunsi ku wundi ko urimo wunguka. Ikindi cya gatatu narangirizaho icyo rwunguko nk'uko nabivuze, uramutse ukeneye amafaranga ukavuga uti ngewe iyi migabane ndabona maze kunguka bihagije, reka nyigurishe, cyangwa se ndashaka kwigurira inzu yanjye, cyangwa se ndashaka kwikenura mu kindi kintu, urayigurisha. Iyo uyigurishije ni ukuvuga ko waguze imigabane igura makeya, ugurishije imaze kugera hejuru, ni ukuvuga ko waguze imigabane ku 100,000, iriya David atubwiye, none byatumbagira byagera ku 200,000 ukagurisha, ni ukuvuga ko rwa rwunguko rwawe hari 100,000, ni ukuvuga ko byikubye nka kabiri. Wunguka 100,000 rero, ibyo 100,000 rero ni urwunguko wagize. Mu by'ukuri urebye izo zunguko eshatu navuga, kuba ufite uruhare ruhagije gusesuye no gutora mu matora y'ibyo muri iyo sosiyete, amatora iyo bakoze amatora ubifitemo uruhare. Rwa kabiri ni uko iyo sosiyete yungutse, urwo rwunguko irugabanya cyangwa se rusangiza abashoramari. Rwa gatatu ni urwo kwagurisha migabane wari usanzwe ufite yarungutse, nawe ukiyungukira kandi ukikenya. Nibyo muri make, nibyo nabwira David uburyo wakunguka.
David ariko niba namukurikiye neza, yavugaga ati nk'ubu ngubu iryo soko riri hehe Kigali, none se kabanzi wabuze aho riri ngo uhamubwire?
nibyo isoko rikorera hariya rwose, hahoze hari gare
gare rutiyeri
hari imbere yo kwa Rubangura rwose. ni harya naho ngaho hari sinzi ukuntu babyita ngo ni umbuda inzu ndende cyane etaje ndende cyane y'ama etaje agera ku icumi cyangwa se narenga naho ngaho rikorera ibyo ibyo ni isoko nyirizina ariko aho ugomba gufungura uhagiye bakugira inama bakakubwira ati dore ijya kuri uyu muntu agufungure konti naho ngaho cyangwa se abafite mu rwego rwa interineti urajya aho rwose ukajya aho ukareba
kuri site yabo
ukajya kuri site yabo ukareba uko bikora ukaba wanabohereza imeri wandika imeri bakagusobanurira
ariko yego Emery wari Bujumbura yari yabajije ibibazo bimwe na David neza noneho ibujumbura ho hari isoko ry'imari n'imigabane rihari
kugeza ubu amasoko y'imari n'imigabane muri kare akarere ka Afrika y'Uburasirazuba hari mu byukuri hari amasoko bari mu Rwanda mu Bugande Tanzania Kenya yego nurwo adoko nkora kuza Uganda Tanzania Kenya n'u Rwanda ariko ubundi nabwo buri mu nzira bushyira muri isoko ubu ntabwo riratangira gukora ariko nizera ko rizatangira gukora mu gihe kije ariko ndumva biri mu nzira nabwo
noneho yego Emerise nk'ubu ngubu uri Bujumbura ashobora kujya ku isoko riri Kigali nawe akagura agashora imari ye
yabikora rwose kubera yuko abantu batuye muri kano karere k'ibiyaga bigari cyangwa mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba bafatwa nk'aho ari abanyarwanda cyangwa se ari abanyakenya cyangwa abatanzaniya cyangwa se abagande ashobora kuguriraho rwose aragenda nawe agafungura konti nk'uko umunyarwanda agafungura konti nawe akigurira nta kibazo rwose.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, isoko ry'imari n'imigabane rikora gute n'iki? Nibyo turi kuganira n'umuhanga Kamanzi Olivier, umuhanga mu by'imari rero n'ishoramari n'amasoko y'imari n'imigabane. Kuri telefone dufite Ndacyayisaba. Ndacyayisaba, wiriwe? Vuga cyane. Ye, ikibazo cyawe?
Ashaka ndamuha.
None
iyo sokara aho cyo bayitandukanye n'icyo cy'ifamu wa Kiburundi amashyira hamwe cyane se itandukanye n'imikorere y'amabanki n'ubu shaka ndamubaza hari aho ishobora kwitwa sosiyete ikoramo gihe ikorera hagati mu gihugu asa kandi ikorera ishobora aho gushora hanze yongera nayo ikura hanze
niko Ndacyayisaba ntabwo nakumvise neza kubera umurongo wawe utameze neza wasubiramo
namubatuwe mutumire
ye
aho kiba bitandukanye n'ibyo twita amashyirahamwe uko kuntu ayo masoko akora cyangwa se bitandukanye n'amabanki anamubaza bishobora kwitwa sosiyete mu gihe birashobora kwitwa sosiyete mu gihe cyoba rikorera hagati mu gihugu rishobora hanze cyangwa hanze
ye urakoze cyane Ndacyayisaba duhamagare na twagira hanyuma dusubirize hamwe twagira wiriwe ikibazo cyawe
agomba ndabaramukije kwanza
ye
namahoro
sanga ikibazo vuba
yego ikibazo nagomba kubaza mumbarize umutumire
arakumva
none habuze iki mu Burundi kugira ngo iryo soko naho rigeho
ye
kindi kaze gira kabiri
yego
cyane babonye ko mu Burundi atanyungu bo bikuramo
ntari ikindi ufite
oya nicyo nyine murakoze
ye urakoze cyane nawe
yego
ubwana Kamanzi rero Ndacyayisaba na twagira wabasubiza iki alo
Ndacyumvise arimo kubaza ati duhe imitandukanyirize y'isoko ry'imari n'imigabane n'amashyirahamwe cyangwa se n'amabanki icya kabiri cyo sinacyumvise neza wenda niba wowe wacyumvise wakisubiriramo ariko icya mbere cyo ntagisubiza ntabwo telefone ye nayumvaga neza
nanjye ntabwo nayumvaga neza rwose
Dogo wenda tukaguma kuri kiriya cya mbere cya kabiri buriya ndazongera ari yakongera gahamagara tukacyumva neza. Icyo kiriya kibazo bajije ni cyiza cyane, ati imitandukanyirize n'amashyirahamwe cyangwa se amabanki bitandukanye bikandukaniye hehe. Reka wenda duhere ku mitandukanyirize n'amashyirahamwe. Amashyirahamwe nk'uko wenda twabyita amakoperative nimba ari ko numva twabyita, ni ukuvuga ko ari amashyirahamwe ashobora kuba ari amashyirahamwe wenda yishyize hamwe kugira ngo kenshi mu Burundi no mu Rwanda birahari murabizi hari abantu bakunda gukora nk'ibintu byita ngo bimina cyangwa se hari n'izindi n'abandi bishyira hamwe kugira ngo bashore amafaranga yabo. Abo bishyira hamwe ni abantu akenshi bakunda kwishyira hamwe kugira ngo barebe ukuntu bashora amafaranga yabo, twabagereranye nk'abashoramari abo bashyira hamwe rero ni byiza ko bagana ririya soko kugira ngo noneho ayo mafaranga bakusanyije bashobore kwishorera kugira ngo ya mafaranga yabo azabagirire urwunguko. Icyo kintu ni cyiza yabajije. Noneho ukavuga uti se ayo mashyirahamwe amabanki n'iriya soko bitandukanye bite? Akenshi ayo mashyirahamwe yishyira hamwe noneho ya mafaranga bakusanyije bakajya kuyabitsa muri banki. Ni ukuvuga ko bajya muri banki bakabitsa amafaranga, ya mafaranga aba yicaye kuri banki. Ariko ya mafaranga mwashyize kuri banki burya nta rwunguko runini banki baha. Urwunguko ruto cyane kuko ya mafaranga ari kuri banki ubukungu ko ushobora kujya muri banki ukaba wayabikuza umunsi ku wundi, nk'uko wabitse umunsi ejo ukavuga ngo ngiye kubikuza ukaba wayabikuza igihe ushakiye cyose. Noneho ayo mafaranga rero kubera ko atakugira urwunguko, ni byiza ko mu gihe ushaka kuvuga uti reka nange njye kwiyungukira ugende ukagura ya migabane cyangwa se ukagura za mpapuro z'imyenda twavuze, noneho icyo gihe ikaba iyo migabane cyangwa se izo mpapuro zo zigira urwunguko ruri hejuru birenze ayo mafaranga kuri banki. Wenda nabaha nk'urugero rufatika kugira ngo wenda byumvikane. Mu mwaka w'2011 wenda twaheraho ngo wenda tukabihugaruka kuri uyu mwaka muri uyu mwaka ushize ujyanye na MTN. Mu 2011 iyagura rirwa ishyirwa ku isoko, nari nababwiye ko umugabane umwe waguraga amafaranga 125,000 y'u Rwanda, wenda mu marundi ubwo byaba hafi ubwo wenda hafi magana abiri y'amarundi. Twabishyira muri ubwo wengereranyije ko ntazi mu by'ukuri aho ifaranga ry'u Burundi rihagaze ubungubu. Ni ukuvuga ko tugereranyije ku mafaranga 200,000 y'amarundi, ni ukuvuga yuko nyuma gusa y'umwaka burarirwa yari imaze kwikuba byibura inshuro ebyiri. Yes, ni ukuvuga ko washoyemo bya 100,000 twahoze tuvuga kare, ni ukuvuga ko byikubye kabiri bibaye 200,000
mu mwaka umwe.
Rwose yabirarirwa imaze kwikuba hafi inshuro ebyiri, ahubwo zishobora kuba zinarenga. Nibyo rwose.
Noneho bivuga ko ubukungu bw'u Rwanda bwifashe neza?
Ibyo ngibyo birumvikana yuko bigira hari iyo amasosiyete akora neza bigira n'ingaruka ku mikorere y'ubukungu bw'igihugu. Ibyo bifitanye bishobora kugirana isano, ariko kenshi wenda kugira ngo abantu batanyumva nabi cyangwa se babyumve neza, hari ibintu bibiri bigomba gusobanuka. Amasoko n'imari n'imigabane afite ingaruka nziza cyane ku bukungu bw'igihugu, kuko byerekana uko ubukungu bukora, bikaba byahamagarira abashoramari kuza gushora imari yabo mu gihugu runaka. Aho ngaho bifite akamaro kenshi, ariko hari aho bitagira na relasiyo cyane. Nk'aho mu minsi ishize mwagiye mubona nk'amasoko mpuzamahanga amanuka cyane, ariko ubukungu ukabona burakomeje bw'igihugu bukomeje kuzamuka. Ibyo nabyo bibaho. Ubwo rero nagira ngo mbahe urugero rumeze gutyo kugira ngo byumvikane kurushaho. hanyuma kuri kuri noneho wende tugaruke kuri cya kibazo cya Ndayisaba yabazaga ati imitandukanyirize y'abanki n'iri soko birumvikana yuko rero ya mafaranga yikubye kabihumbi magana abiri banki mu by'ukuri urunguko ntabwo kenshi usanga ruri hagati ya rimwe ku ijana kimwe rimwe n'ugasanga nta niyo na rimwe ku ijana ufite.
Ni ukuvuga tugereranije mu bihumbi 2011 ibihumbi ijana byawe ubishyize muri banki byari kukungukira nk'igihumbi kimwe,
nibyo rwose,
naho uguze imigabane muri Bralirwa wunguka ibihumbi ijana.
Ye tubigeranyije mu kiya kigero cya Bralirwa muri iya myaka nuko
byageze. Wow. Nuko
ubwo rero tubigize nko muri ejo bundi muri biriya MTN yaguriye shyize ku isoko imigabane nayo ndumva byarazamutse hari bigera bigize kuzaruka bigera nko kuri 30-40% ku ijana n'ijanisha ubwo mirongo itatu mirongo itatu nko mu gihe cy'amezi atatu cyangwa se amezi atandatu. Ibyo birashoboka ariko bitavuze yuko iyi sosiyete iramutse idakoze neza nabwo ushobora guhomba,
birumvikana
ikora neza mu by'ukuri urunguka.
Nuko twagira rero yabaje ati habuze iki kugira ngo mu Burundi iri soko rigeho?
Mu Burundi nta cyabuze mu by'ukuri, mu Burundi nabo bafite amasoko kandi urwego rw'imari rw'u Burundi rugakora neza kandi rwifashe neza cyane. Nta cyabuze ahubwo ni priorities igihugu cyose kiha cyangwa se navuga icyerekezo buri muntu wese yiha ubyo ntekereza ko ni icyerekezo cya Burundi narwo ari icyerekezo cyo gushyiraho iri soko.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi Kinyarwanda, isoko ry'imari n'imigabane, umushyitsi Kamanzi Olivier, umuhanga rero muri ibi ngibi by'amasoko y'imari n'imigabane. Kuri telefone dufite Felix, wiriwe?
Wiriwe.
Ikibazo cyawe?
Jason ndagira mbaze. Umutumire twumvise ibintu avuze mugabo twe ndaha cyane cyane mu Burundi. Ibintu by'amasoko bene usanga tutabimenyereye cyane. Sizi icyo aho kiba gihagaze kuko tubonye ngaho dutuye ntabwo tumenyereye rwose.
Ikibazo none ubwo ni ikihe wowe ufite?
Kuko tuvuga tuti kubwira ibyo bintu bishoboka mu gihugu bisaba ibiki leta yo dufasha nk'ibiki kugira natwe tubone amasoko bene aha.
Ye Felix urakoze.
Yego.
Hanyuma duhamagare na firma wiriwe?
Wiriwe.
Ikibazo cyawe nawe?
Ikibazo cyanjye nagomba kubaza aha mu Burundi aravuze yuko iyo izo soko zitarabaho noneho bahakeneye habuze iki kugira ngo mu Burundi zibeho?
Ko yari yabivuze
ikibazo cya kabiri nagomba kubaza none leta muri ibyo muri iyo soko leta yo terera iki abanyagihugu nabo boterera iki kugira ngo iyo soko y'imigabane ibeho?
Urakoze cyane firma.
Urakoze na
Kamanzi. Ngibyo rero
ndumva ikibazo cya Felix na Firmin bijyanye. Bombi barahuriza kuti wa Felix ati icyo leta yakora ni iki kugira ngo ayo masoko ajyeho
n'abanyagihugu
n'abanyagihugu twabihuza mbego ndabona firime yabaza icyo abanyagihugu bakora. Ibyo ngibyo ni ikibazo cyiza. Ndakeka ko leta yose n'abanyagihugu bose bakeneye kwiteza imbere nk'uko njye nabivuze mbere ndubana nabisobanuye navuze ko leta y'u Burundi irimo kubikoraho rwose navuga biri muri banki nkuru y'u Burundi aho mbyibukira niho biri banki nkuru y'u Burundi cyangwa na minisiteri y'imari y'u Burundi nibo bashinzwe aya masoko kuyashyiraho kandi ndakeka ko barimo babikoraho ubwo ntabwo nababwira aho bigeze ubu ngubu ariko aho mbiherukira nzi ko byari mu nzira nziza.
Reka Abarundi batwumva tubizeze yuko tuzababariza hano ku Ijwi rya Amerika noneho tukagerageza kubabwira aho bigeze. Kamanzi komeza.
Yego nibyo uti cyane cyane ati abarundi ba ikinagarukaho abaje ikintu kiza cyane avuga ati aya masoko ntabwo abantu benshi bayamenyereye ntati ntabwo ayazi nibyo koko ibi ni ibintu bishyashya muri kariya karere k'iwacu cyangwa se mu karere mu kafurika kuko kugeza ubu Afurika yose hari amasoko y'imari imigabane atarenze 30
ku mugabane wose
wa Afurika
ko ari make
aracyari makeya ariko ikibazo ntazo ruko ngo ni makeya ahubwo ubu ngubu abihugu byinshi ko bino gukora bishobora no gukora bigenda bishyiraho nk'isoko rimwe ariko rihuza abantu benshi icyangombwa ni ukuntu ugera ku bantu muri iki gihe tugezeho cya internet cyangwa se iterambere tugezeho abantu benshi urabona ko bakorera kuri za internet ukigira urumva ko kenshi kugera kuri iryo soko ntabwo biza bakomerera icyo nagarukaho gikenewe ati abantu benshi ntabwo barizi nibyo koko hagomba kubaho inyigisho cyangwa se ingamba zo gukangurira abantu kugira ngo mu by'ukuri bamenye iryo soko uko rikora wenda kugira ngo abantu bumve akamaro cyane cyane k'iryo soko ubu ngubu ntabwo gutera imbere ni ukumenya kwizigamira mu gihe kizaza nta muntu we watera imbere atizigamira mu gihe kizaza ni ukuvuga ko nimba wizigamira ugashyira n'amafaranga yawe muri banki kandi banki itakwibakira itakungukira bihagije icyo gihe amafaranga yawe ntuzunguka nta ndwara azaguteza imbere icyo gihe rero ni ngombwa yuko imyumvire yo kuzigama n'imyumvire yo gushora imari igomba gushyirwa imbere igasobanuka ndakeka ko ari n'ibi turimo kugira ngo abantu basobanukirwe iri isoko rikora ibicuruzwa biriho barikoreraho kugira ngo abantu batangire kurigana batangire kujya bagura iyo migabane kuko nk'aba bashingantahe batubwiriye hari amasosiyete menshi yo mu Burundi rwose njyewe nzi rwose yajya ku isoko kandi agakora kandi gakora neza icyo kandi bikaba byateza imbere abaturage bikaba byateza imbere igihugu bikaba byateza imbere n'abantu batuye muri kariya karere ku biyaga bigari cyangwa se ka Afurika y'Uburasirazuba n'uwo na Afurika muri rusange ibyo rero ni ngombwa ariko imyumvire ko igomba guhinduka abantu bagatekereza mu buryo bwo gutangira kwizigamira mu bihe bizaza nko kwizigamira mu zabukuru ibyo bita retirement iyo nimba ufite nk'imyaka 30 uvuga uti ngewe ndashaka ku myaka 50 cyangwa 60 kuzaba nanjye nifatiye nigire mu zabukuru aya mafaranga za kese sosiyale batuzigamira ntabwo ahagije tugomba gutekereza kugira ngo tujye twizigamira mu gihe kizaza kugira ngo tuzunganire aya mafaranga tubona ya za kisosiyali cyangwa za pansiyo tubona icyo rero nta handi bisiyane bijyana muri isoko ry'imari n'imigabane kugira ngo amafaranga yawe azunguke mu buryo bugaragara kandi bushimishije ikindi navuga nimba uri umusore urangije nk'ishuri urangije nka kaminuza utangiye gukora nuno uravuga uti ngewe mu myaka 30 mu myaka 40 ndashaka 30 nshaka kwibakira inzu nzarongoreramo ni ukuvuga yuko ayo mafaranga yawe urashaka kuyashora ahantu azakungukira ni ukuvuga wenda ntushoboye gukora ubundi bucuruzi ntushobora gukora ibindi bintu ariko uravuga uti reka nkore ibintu binyoroheye nkore imigabane kuko imigabane gushora igishoro uko nabivuze ni amafaranga makeya nubwo ukaba wayashora amafaranga akakungukira nawe ugazashobora kwigurira ayandi niba ufite tuvuge urundi rwongero rwa gatatu urabona muri iki gihe amashuri asigaye ahenda cyane yarahenze biteye ubwoba niba ufite nk'umwana mutoya ngiye navuga nti ufite umwana w'imyaka ntiyakivuka umwana wawe ukivuka tangira umuzigamire akivuka umuzigamire rya shuri ryazatangirira ishuri yaba agiye muri segonderi cyangwa se agiye muri za universite ubu waramuzigamiye kugira ngo noneho atazabura ukuntu ajya mu ishuri kubera ko yabuze amafaranga ikibazo wenda abantu batwumva bakwibaza abazaga bati se turizigamira amafaranga turakura he ku bukene burahari ibyo ndabyumva kandi birasobanuka ndibuka igihe isoko ryaburanirwa ryarigiye kuza ku isoko ry'imigabane twagiye mu gihugu hirya no hino mu Rwanda dukangurira abahinzi tuvuga tuti nimba umubyizi wawe ukorera nk'amafaranga 500 cyangwa se 1000 muratekereza ko umubyizi niho wari ugeze icyo gihe wari kuvuga washobora guhingira 500 y'u Rwanda cyangwa ahingira 1000 cy'u Rwanda
ku munsi
kavuga uti nimba ukoze icyumweru cyose fata umubyizi w'ibyibura umwe ushyire ku ruhande kuko mu mezi nk'atatu cyangwa ane burari bwizaza ku isoko noneho mu gihe cy'amezi atatu uzaba wirizigamiye byibura 13,000 cyangwa se 14 icyo gihe ni ukuvuga mu gushora washoraga 1000 ni ukuvuga hafi 125,000 cyangwa 130,000 gutyo nako ntabwo ari 100,000
ibihumbi cumi na bitatu
bivuga yuko umuhinzi mu gihe cy'ibura cy'amezi abiri yashoboraga kuba yabonye ibya 13,000 noneho nawe agahinduka umushoramari muri Birarirwa
mbese mu magambo make ni ubushake bwa buri muntu
ni ubushake mu by'ukuri ni ubushake n'ubwitange nongereho
none nimba nkurikira neza bivuze yuko burya nta mukene ubaho kuko ukize udufaranga dukeya ku ruhande hanyuma ejo ukaba umushoramari urunguka cyane
nibyo gukangurira abantu kugira ngo abantu kenshi usanga abantu batekereza bati nta mafaranga dufite yego hari abatayafite ibyo ntabwo twabyirengagiza ariko kushobora kuvuga ati njye mfite intege agatege nshobora no guhinga nshobora gutanga umubyizi ku muturanyi akampemba ayo mafaranga 500 ku munsi avuze ati wenda najyaga ngo icupa ry'urwagwa se icupa rya byeri kubifite akigomwa iryo cupa ntarinywe akavuga ko kugira ngo ndinywe reka amafaranga nyishyire ku ruhande birumvikana yuko yashobora kwizigamira nguko bigenda ni ukwigomwa ugashyira udufaranga duke duke bihoraho bwa buri munsi ugahozaho
uteganya ko ejo uzunguka bihagije
nibyo rwose byari byo kwiha discipline
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda isoko ry'imari n'imigabane umushyitsi mukuru ni umuhanga Kamanzi Olivier kuri telefone dufite kandi Samson wiriwe Samson sinzi aho yagiye niko se Kamanzi ibi bigo aya masoko isoko tuvuge nk'iryi Kigali ritanga imirimo gute buriya hari abakozi rishobora guha imirimo
soko wenda tuvuge imikorere y'isoko isoko ubwaryo ni sosiyete cyangwa ni kampani cyangwa ni ikigo nacyo gikoresha abakozi ubwaryo uvuga isoko ubwaryo rifite abakozi baryo tubwiye sosiyete noneho isoko rikagira n'abandi baza kuri isoko nk'uko twavuga nk'abari baza kuremera ku isoko abo navuze bita aba stock brokers abo nabo ni amasosiyete ni amakampani ni ukuvuga ko nabo bafite abakozi bakora mu kampani zabo aba stock brokers ubwo urumva ko nabo bafite abakozi babo noneho iryo soko rifite ayo masosiyete twavuze ayo yaburarirwa ya MTN n'izindi za KCB za Equity Bank n'izindi nazo iyo zije kuri iryo soko rigomba gushinga imirimo rihimba imirimo kugira ngo rigashyiraho abantu mbega basobanukiwe kuri iryo soko bagomba kujya bakangurira abantu iryo soko akenshi bashyiraho n'irindi shami mu masosiyete yabo rishinzwe icyo kintu cyangwa se iryo shami rikorana n'iryo soko umunsi ku wundi ni ukuvuga ko rishyiraho indi mirimo mishyashya uretse n'ibyo ngibyo uko sosiyete nyine yungutse ni ukuvuga ko nayo yungutse bituma yiyagura noneho igatanga n'imirimo myinshi kurushaho wenda aho navuga iri soko ry'imari n'imigabane ni urundi rwego rw'ubukungu bw'igihugu mu gihugu nkuko twavuga tuti mu rwego rw'amabanki amabanki mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa nangahe ni menshi ni ukuvuga ko mu Rwanda twavuga tuti abasoko bwo kazi ni bangahe kugeza ubu aho mbaherukira bamagize kugera hafi ku umunani cyangwa icumi cyangwa se banarenga ubundi nkabireba neza urumva ko kazi biragenda bazamuka biyongera bivuga noneho ntabwo ari abasoko brokers bonyine bakorera kuri iryo soko hari n'abandi benshi baza gukorera kuri iryo soko hari n'abanyamahanga yego batuka hanze bakaza gukorera kuri iryo soko nuko uvuga ko imirimo ni urundi rwego rw'igihugu rw'iterambere ruba rujeho noneho rukazana n'indi mirimo myinshi rwunganira ubukungu bw'igihugu.
None se nk'ubu ngubu kwa amasoko tuvuge dufashe nk'isoko ry'Ibujumbura tugafata n'isoko ry'Kigali dushobora kuvuga ngo iri soko rirahendutse cyangwa se ririya rirazivyo wa mugani w'abarundi uko babivuga mbese no kubena aya masoko y'imari n'imigabane nayo ararutana ugasangaho bihenze ugasangaho bidahenze.
Icyo kibazo Kamili ndubajije ni cyiza cyane kuko buri gihugu kigira isoko ryacyo ijyanye cyane cyane n'ifaranga ry'igihugu. Ni ukuvuga ko iyo ifaranga ry'igihugu ryifashe neza tuvuge ritazamuka cyane cyangwa ritamanuka cyane n'ayo masoko nyine ajyana n'iryo faranga uko rikora kuko nk'uko twabivuze iyo migabane ujya kugura kuri iryo soko cyangwa izo mpapuro bijyana n'imyifatire y'ifaranga ry'igihugu. Mu by'ukuri naho nabigereranya naho ngaho nabigereranyiriza bivuga yuko rero uvuze uti ugiye ku isoko ryo muri Kenya kuko nabo bafite iryo soko cyangwa ugiye ku isoko ryo mu Bugande cyangwa rya Tanzania uvuga uti ngiye kugurirayo ibiciro byaho bitandukanye n'ibiciro byo mu Rwanda kuko ibyo biciro bijyana n'ifaranga ry'icyo gihugu bikajyana n'ubukungu bw'icyo gihugu bikajyana n'uko iyo sosiyete cyangwa se izo mapuro z'imyenda zashyizweho n'ibiciro byashyiriweho bityo rero buri gihugu gifite ibiciro bigiye bitandukanye wenda muri make mbihinnye nuko nabivuga kandi ikindi nakongeraho bya biciro bigenwa ntabwo ari umuntu ubigena cyangwa se ngo sosiyete ibigenye gutya nibyo bita supply and demand cyangwa se abaguzi n'abagura n'abaguri ugurisha n'ugura yuko iyo ibicuruzwa byabaye byinshi ku isoko n'igiciro kiramanuka noneho abaguzi bakwiyongera igiciro kikazamuka bityo rero ni uku nguko igiciro gishyirwaho nta muntu uza ngo ashyireho ibiciro n'ibintu nta kundi biterwa n'abagura n'abagurisha ni uku nguko bikora.
Hanyuma hari uwitwa Eli watwandikiye kuri Facebook abaza ati Ben iryo soko riba rishoboka gukorera ahariho hose Kamanzi?
Yego ndabyumva. Iryo soko gukorera aho ariho hose wenda kugira ngo ngisubize icyo kibazo cyo kuba byakoreko rwose nibyo byakoreye ariho hose ariko reka mbisobanureho gatoya. Ni isoko rikorera ku mategeko ntabwo ari isoko ry'igihugu gutya gusa mukavuyo riba ryarashyizweho n'itegeko amategeko arahari abigenga ni ukuvuga ko iryo soko rigomba gusaba uburenganzira ugasaba uburenganzira bwo gukora bubisabiye muri cya kigo navuze cy'imari n'imigabane cyangwa Capital Market Authority cy'u Rwanda se cyangwa se mu Burundi nako muri Tanzania muri Kenya na Uganda bafite ibyo bigo byose urebye byitwa kimwe byita Capital Market Authority cyangwa ibigo by'imari n'imigabane ibyo bigo rero nibyo bitanga uruhushya rwo kuri iryo soko ishobora gutangira bigakora icyo bivuga rero ushaka wese uvuze ati ndashaka gufungura iryo soko yabisabira uruhushya akaba yafungura irindi soko.
Kamanzi Olivier, nagira ngo rwose ngushimire byimaze yo, maze nshimire n'abateze amatwi Ijwi rya Amerika. Iki kiganiro ndabona tuzongera tukigarukeho ku buryo burambuye, nanone mbese nakagaruka. Mugire umunsi mwiza.